Check it out.
LP.
Tell me.
It's Super Brain on the beat.
I'm going home to find my love. Usinipe kisogo, utanipa misuko suko. Narudi nyumbani kutafuta mchumba wangu. Narudi nyumbani kutafuta mchumba wangu. Usinipe kisogo, I want to fall in love. Nyumbani, I want to see my love. Usinipe kisogo, I want to fall in love. Narudi nyumbani, I want to see my love. It's been long time to have love. It's been long time to have someone. Nakuwaza nikiwazua, usifanye nikazolewa. Wawache wadumbe mamiho, sisi bado tosonga mbele. Let me love you,
usinipe shida.
I wanna love you,
usinipe shida.
Don't let me suffer,
usinipe shida.
Let me love you,
usinipe shida.
Let me love you,
usinipe shida.
I wanna love you,
usinipe shida.
Don't let me suffer,
usinipe shida.
Let me love you,
usinipe shida.
Usinipe kisogo, I want to fall in love.
Mapenzi moto.